okunyonyeza okukoleddwa ku zudde nti ebbula ly'emmere yeeyongedde nnyo bw'ogattako okunywa emmere etali mu birungo bigasa mubiri ne gujabagira. Alipoota y'omulundi ogw'ekumi ya Global Report on Food Crisis GRFC ey'omwaka guno eraga nti enjala gw'omuwadde akatebe yeekubisizzaamu emirundi ebiri mu bbanga lya myaka kumi egyakayita, omulundi ogusookedde ddala mu byafaayo. Alipoota efulumiziddwa mu kago Global Network Against Food Crisis eraze nti ebbula ly'emmere lisinze kukosa mawanga kumi okuli Afghanistan, Bangladesh, The Democratic Republic of the Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Sudan, Syria ne Yemeni. Omugate gw'abantu obukadde 2,600 mawanga 47 be baalina obwetaavu bw'emmere obw'amaanyi omwaka oguwedde nga bakola ebitundu 23 ku buli 10 kw'abo abanoonyerezebwako. Omuwendo gw'abantu abatigomezebwa enjala gwekubisizzaamu emirundi 9 okusinga bwe gwali omwaka 2016. Okunywa emmere etali mu birungo bigasa mubiri nakwo kusomoza kw'amaanyi ng'omwaka oguwedde abaana obukadde 35 be baali bakonzibye. Alipoota eraze nti abantu okubundabunda kye kisinza okuvaako ebbula ly'emmere, okwo olwo nno abantu ne balyoka babonaabona ebitagambika. Alipoota eraga nti abantu basuba mu bukadde 85 be baali mu kubundabunda omwaka oguwedde ne kivaako enjala okubakooza akajiri. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres ategeezezza nti entalo n'obutabanguko bye bisinze okuvaako ebbula ly'emmere n'abantu okulya emmere etali mu birungo okwetoola ensi yonna. Kakati ono asabye abakulembeze b'amawanga mu nsi yonna okuvaayo n'amaanyi bongere okusiga ensimbi mu kaweefube agendera okutaasa abantu kw'ossa okukomya entalo kubanga zikosa bangi.